Latina swag in the house again. Aston and IG Crucifix Jaboy
Maule tuni musweli kulwake la bonda day.
Fast killing it.
Maule tuni musweli kushauke la bonda day. That's why I'm undawi. Ana ba mimanda.
Fast killing it.
Killing it so kisamu so aksa kukwa au.
Famu choko choko.
Maule 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 kalwa haka bonda day.
Fast killing it.
Maule tuni musweli kushauke la bonda day.
Famu choko choko.
That's why I'm undawi.
Famu choko choko.
Ana ba mimanda.
Fast killing it.
Killing it so kisamu so aksa kukwa au.
Famu choko choko.
Wabata kusinyali vizo bonda te maule waba inezilicho kwa manyalo. Ufeza kuru waka bonda te mulitela kulina mimi fenilikute. Mulikuva muna nibu tata kuswaneziva na vamina vale vamimate. Manyalo mupila kuikumbuta ya ikola licho selimwa na womu kumbuta. Aninata banjia unakunizusa lipina za kukuopela nikana nizusa. Ufelile ausa na nipuju strike chase uswa na fela inge juju. Na mijeda famu kakala kutela inge kuonda tenya kwa kuwa palela. Vona fela na mwana eva pepile na kona kukubea nifamezi ya kenile njatue.
Maule tuni musweli kuruake la bonda day.
Fast killing it.
Maule tuni musweli kushauke la bonda day.
Na famu choko choko.
That's why I'm unyawi.
Famu choko choko.
Ana ba mimanda.
Fast killing it.
Killing it so kisamu so aksa kukwa au.
Famu choko choko.
Maule 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 kalwa haka bonda day.
Fast killing it.
Maule tuni musweli kushauke la bonda day.
Na famu choko choko.
That's why I'm unyawi. Ana ba mimanda.
Fast killing it.
Killing it so kisamu so aksa kukwa au.
Famu choko choko.
Estu ya kuwe na mumbunda. Waiziba ni kale anina kukupunda. Usecurity ulondela lintolo. Steam mizikopa usikafeza skolo. Ule boba kufani sabana. Wabona kea ulanda taeke ya muswana. Maleki we na ugula ile mualizo wa hao. Kwili uwe ne muna yale ave wa hao. Kuluaka wanda tenya mupangile fao. Chore kambe kinabo ya lwa kile mao. Skelege seo mwae mwa kisa mutu. Wamu soba sitiselize mutu ni mutu. Mbunda tuwewe na uli ule ahulu. Wona mwana au uzivezi ndataye mwabuhulu. Unalito nolo ndataye ufumile. Otherwise kambe mwana umu hanile.
Maule tuni musweli kuluaka la wanda day.
Fast killing it.
Maule tuni musweli kushauke la wanda day.
Na famu choko.
That's why I'm unyawi.
Famu choko choko.
Ana ba mimanda.
Fast killing it.
Killing it so kisamu so aksa kukwa au.
Famu choko choko.
Maule 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 kalwa haka wanda day.
Fast killing it.
Maule tuni musweli kushauke la wanda day.
Na famu choko choko.
That's why I'm unyawi.
Famu choko choko.
Ana ba mimanda.
Fast killing it.
So aksa kukwa au.
Famu choko choko.
Mendri ya kuyana nyalonga kimu chimbundu. Yale ya pepezi vana muchimbu. Usilo iso mami wena bakulo ile. Foza izi kwa manyalo hakuna ya kumbatile. Muchimbundu yale utarifile. Foza izi kwa manyalo ukutibile. Hape ni michabo na vaizi vile. Bola mami ushapele. Kanti amuzi vinga na yaka. Fasikelenge mukatuela kuka. Nikata ya kafoni masoja baka. Luka to ipata fela kuwachaka. Aluka kubona wata kwa kuka. Luka kutela mane ingeli muka. Fouzive kuli hae itotu kasiloko. Minakona semu katopu.
Maule tuni musweli kuluake la bonda day.
Fast killing it.
Maule tuni musweli kushauke la bonda day.
Na famu choko.
That's why I'm unyawi.
Famu choko.
Ana ba mimanda.
Fast killing it.
Killing it so kisamu so aksa kukwa.